bayang moshida marumje namenya obhekela impilo yami vele ngiyayitheshela abantu muna bayihlekela abathakathi bayang moshida marumje namenya obhekela impilo yami vele ngiyayitheshela
anoma ungahamba uba uze bazotshela anoma ungahamba uba
ngithi manje mina ngiyayibhandela umndeni ulaluhlile ngiyayijabulela phele ngongumdali ngiyayisontela unginika ithuba vele lokuziphandela ngishangetolo phansi ngiyazibongela umdali uyazi naye ngiyamfathela ngeke ngenze kubi ngoba ngiyazifela mama engane zami ithi sondela
infederate fire dear papela nepapa kumabazama hore katela mara never ever barikwalela ithembile modimo ramorapela infederate fire dear papela Papa mwe basama gore katela mara never ever ba re kwalela tshepile modimo ra morapela ka morapela
Matsogo mo dinokeng ra shibili re roke